تمني خلاج مليفو
دويو ستيجو تمني كدي كباروجي امن افلفل دي
نوهن جيري تو بغي جانيغا فاندو حالا محمدو سامسيغو جام والي سكراب هيديبه ko buri unya didi yeddugol hakkeji ngada ma do sukabe region ga ben mutti e gaaw dum hopita ele tongande nations unies do kabar sukabe kabaru basiji le mali pelle robe naram beltan ki sanne teddingol hakkeji to monta en le sahil gel kanon no fedde kafuna darna lam ko be region o sembinde ben haybugol hakkeji robe to jigeni le cercle kulkani holtama biire men na cogguji nyamduji di ben boytike nyamduji yogaji kabaru ben na welinde sanne jamare kanon be goyti ketti dalla cogu nyebbe e tigaje di woni samme kabaru jamen hande beta aljumare noga e tati decembre 2022 bismillah sakrabe holtama biide ko buri una idi yeddugol hakkeji suka ngada ma ben hakkeji suka be ngada ma do be do suka be ko warata do hakke warata hakke ben unyaro e tebe ndon suka be le raison ngaji mutti e gaw dum do to ngama e le talkuru oni do kabaru suka be kabaru basiji le mali nyande alarmarande to ngande humpita be ngotike kewal alqadara torraji do civil en e yeddugol hakkeji to monte en e le leedindi Imran Akilu Maiga wonko hebe ne kedda fastango Ousmane Nyalibule
Le inde windande holitam yede iyan goji ngada am hakkune go o lewru avril hitande 2020 yottaade chapantati go o lewru mars hitande 2022 Virginia Gamba kedjaado kertaado secrétaire général Nations Unies do kabaru sukabe e masibaji di gube joggide kabode ngatta holtiwide le tema dere fu chapantati e jitti e iyan goji gube joggide kabode ngadi di soldats en gouvernement o le tema dere fu jeegon holtiwide fa sukabe keba hakkeji mumben e be itede e mangal paden e gube jogide kaborde e denedu e yangoji goddi tongane de holti wide du ko buri sukabe temere jeno bibbe rewbe e worbe woni pamabe nawtara ngada sukabe soldats ci en dun ko holita bonan bawdo le o wattu kollitaado caggal dun le himbe pamabe nawtara temere jeegon e sappo e jeegon tan woni ko gondina kewtube koy muben yoppitede ko buri chapande joyon le temede ron e wadobe di golleji e le gube jogide kaborde cinyinide kaldan ngada ngal fa jam hebe ngal goni be ko ana fanti ko darani do kad di yangoji ko beida wede le inde windande
dum do ngodde do tongare oni wadama wattu me ben hejo lulirnde golle wana kabaru sukabe tipi a ben wadi kartal mun na balla kenyan bamako do hewi Abu Bakar Keita nyubno golleji go hejo projet o fana mudun yo hadde sukabe hinade golleji den no hinare dun hakkeji mabbe ko buri unya idon sukabe bawi ben jangude sabi go hejo ewi mako ben hejo go hunjan hore woni ben dental gollirde Save Children UNICEF isnek kanko Abu Bakar Keita on ko ni ziyatata mayga kedo fostan ko sita sidibe
il vient donc ce programme
mais fi o dabiri yalla faaba de gouvernement li golay di wonde wadde bangal golul ngo sugaben to sabi hannen tiagan dabiri amen fiadin jabe didi bo mom hebi ana holita gouvernement tinno fi dabiriji batude sariyaji fawidi do batude hadde sugabe misal mudun pat wada golleji ko buri samembe didbel mudun inde mebbe winne e jande tatbel mudun be hebe pat torrafu hebebe nokku futube taba sabi nyalade wanande kambe wa nata hejabe lam hejabe pelle sendiga kay hejabe pelle société civile en nanal mudun mede tewtra pelle fu de golleji mudun fawi do batude hadje sukabe tinno batat isariaji haladi le leedi malnin sabi lekol wonu ko goto hasin ginado to suko hani golle do won jande mo
le meilleur lieu de travail des enfants
sakra wat tuta klaj modu kabar yon banga bemba me Facebook e do Twitter robe ben lamu nar ngundi imadraji kulirde kebe ben hakkeji mabdu ngatana hakkilo dum ko holti horojo kafu ndanno ben leedi mali kanko men kafu onje ngaji ben gul fel pelle robe ben onje ngaji ngondi leedi mali ko wete kafu kanon kanko madam jawara lalabu sisi ndar ben hejabe lamu region o simbinde fa hande habigol hakkeji tomten ben dinna dum no men robe bamgul anyaji leedi ndi kanko ben intal bilal won ko ben kete façon fatuma tamayga e sita sidibe
golleji mabbe ngoni zarde ngaji marde dabaji moyininde sabunde kanye jaguji pamare dum woni ko madam jawara lalabu sise holliti wide ka dum e tawede fu mo beedi wide be ngonti dallaji mawdi
le nikkuji amen remetede de torraji wontun sab nikkuji mudune ana han heybede lalline mede way marre dabaji du hon ko netta ambush nanal mudun sa hon fu ana andi nara yo nikkuto dabaji marte ga dum e tawede fu mede lafa kalsi feetide di golleji
rewbe nara ana kaaja jandeji do kabaru yirwere dum woni ko hore rewbe nara holliti wide
ñaamte au niveau des
états men hasingini e ekintinene weltimo kuldeji ñaamte de nanal mudun faataade margon dabaaji didu yalla ana heba hunjina kebal amen nga yarra
yeso durabilité
timmininde madame jawar holliti wiide hakkeji rewbe nara ana kunchana hore leelamu o alla e golleji sordasi be leydindi
to ndena jijeni le lamu le cercle kulkani ben jamara nda weltingi sonne ko cuguji nyamdu jogaji buti kon be holti wide ndeno takuru kilo takuru 5 kilo gauri mambari yo ben hakune be ko warata unyaji sifa kanon be ngulti be ngoytike tidalla cuguji ben hono ko nyabbe kanye tigaje ma kilo mudun yo hakune tamade tabande nay tamtama da sapo danno kanko nyaale buli ngono to djenti wonko ben kan da fastango kanko farma tamaga
e wi julabe wambe djeni cogoji nyamriji yogaji demetedi le onoku ono gauri e mbayeri buitege le o wattu kanno be koltiwi defa handen ngudeji yogaji anatiidi sekne traware yo julaji kulantereje demetedi le onoku
boto tem unari nay yoni nyaniko yoni tsor tagul gauri tigaje anatiidi seda tigaje kuloji temedere sapo on chora temedere sapo yimme bari soda temedere sapo e joy temedere sapo e jego nyebe yone on chora kilo chapan jeddi so yimme bari soda chapan jetati chapan jeddi e joy
yimbe gennendi gondini halaji makodi kano e koltiwide wanti dallaji yogaji kawradi be darta e lamu odu fiada bereji do kabaru mun
tigaje anaka cogumu yafa ndungu nati ka sabi miniti dallaji kewdi fi angere ngaji min kanno hemde fa demangal heba gasude juude amen waray law dun nemde darda lamu kobbe ngadna min hakkille sabu tinde amen wela e fe hunde so wana demal fubura welitingol wattu joni o
climatique
amecentinde wida faado gonden joni do kulantere jogaje joggoji buben anatiide dey leydi me dendi wono Usman Nyali bule ben studio tamani tiagal ko di jeni
to yamfulton holtan wiide lugaji ben kanyo ben don gol famu jamarade to fuddi ben le commune wasulu bali denno dum wal atnere yabbinde denno commissaire nokko o cercle o bamikado ania fuddi puddi to ben to genso nokko gudirdo yamfulla kiloji sapo e joy men e do gure tapande tati e jenay commune o nda ko kanko commissaire o ben ardi be nyotike le nokuji jeego denno jamande hulti jaatene beltani ben dido imadraji din takama video ko buri hewde ben wattu cakita hitande woni ko yangeji ngadete bam ko do e kedde leedindi di ben ne yafu fuduno lawi di na tacce sabi dido yangeji di tawene saraji malina hada dido ben hon do e ko bande ko nande mudum tanko fatimata mayga won ko enen ka sango kedde na ko fotini sita sidibe
taccugo lawi le deede yogo bam ko latigi hunde sullunde bibbe adam en ngadobe di golleji kolliti wiide ko sabi minta di ti allahji woni Rafi nokku to yengeji kani wadede
nokku fo wala to yembereji watte dum sabi so di kulliji ana de mate le gennini jama ana heewi sanne me wala fo to me watta yembereji amen meron ana han ewunde amen nokku to yembereji watte fe so tamen yoban kalsi mudun kulliji go heewi ana sabo so yimbe jodo de labbe mawdidi
bello tobe taaka lembe en kanye nawtirtobe lawi di kolliti metti mun en be beedi wiide suni be kaaja laawi di sana be piloyo to woddi so be kebe wellade
ti block la circulation il y a des gens qui
on hada yima jabbade jaati me janti fami tampi gaf du fu hadebe jodo do laabi mawdidi galleji ana fandi sanne nukku fu wala le galleji di to yimbe jotto wada hono di yembereji haba basi kanannan mudun do sabe so hewbe ana jodo do laabi mawdidi wada di yembereji jama butti sanne le dede dem fu dungu sabe di kulleji nanan mudun nyalan handen
tawene lawol hana taccede tawi awala yamar meri so yangeji ana wade an hani ko talkuru winde holle ya meri hokka yamar mum so dum heba wadede so meri hokka yamar mum polosian ana mbawi immande dum chak fanta madi travere goto e lami do meri commune tato bo bamako
wona di yembereji so ana wadedo labi mawdidi gada hani winnde pataki be nella maire communion maire on tan wa yamrebe be jododo labi mawdidi be wada yembereji mabbe so ne wala dum seraji ana le leni jati ku hatta dum fe police me ana wa hadde be yimbe jododo labi mawdidi yimbe tampi sanne sabe jodawdo labi mawdidi wada yembereji sabe wala foto yimbe jappirto police ana hani fide dabireji yalla di gulleji ana acca le gendini
hodon woni ko sariya ka wido kabaru mun keddoden docteur Dawda Traoré juriste.
Sohane labiru ma kurtun ana wada yim ana han famunde horebe denene ma merembe sobe jabi jodawdo labidi sab homa fu anda watti goto no be yoppata labidi sobe jodin giddi sukan attan fa futro tabben jodi de immata gon ga sariya jabinen feele leedni sariyaaji wonle leeni ko holliti so neddo jodi gendo labbi mawdi hadi yina jabbaade ana wa jukkede ujnyaaji nay ma ujnyaaji debbe faataade udde kaso ko bamta hitane wotre yaade lebbi jeegon
farde sariyaaji di batede e timmode hitaande nde kammari yangeji di laawi kewdi taccama ley ngendi bamako
sekrabe nden non pa widdo katene kabaruji men beta ko nden mbi cin tad so sat fum tad do be mal amer 3w.tamni.org mando do jamo 3320 do sere yewtere meden magasin yatr meden magasin handana yobi do kabaru sukabe denno bedo suka ya fufana majjadi do battuji di kabaru ben wimbide sane sarabe kanye gullilde ko monide haybugol sukabe denno banko do na tiidi nyaloma jabbo tawe nana e duriso ngaji di majjugol suka no godo takito wadede woni cugalel ben mo dubi jena majjudo fadmo ko yitede ben jangumu dun fuf fatmata ben lali tangara won ko ben kede fason mi e fatmata magayu anyalleje anwara baddi nay hande hamma suka gorko mo dubi jenay jogul titallaji hakilo majji non nyamana majugul mako humpitama jati do réseaux sociaux ngaji di nyaloma tagal mudun o tamatu baginida basufole mako inni ko madam touré kadja wemba manon sanne
ndi chamani
hammadi ammo dubi jenay majji sanaso neddo yimo so wana dum mo wawa merde suko o jati to mamu gonno mo ngardo sawrade nokku o nokku kesanon yimbe hewbe andamu min beylitiki fe boya sanne so tawi yimbe be ana andinomo sanne yitude mo tidata ana hani ko min ngadnamo hakkille sabu ne nyegitindamo fu mo yahanan hore makko joni wana go o makko majjude ndeyaf o mo majja kako joni ko ni nawi
en ni nyoko ma delika ke folo
tama dum do yo yebare sarabe gollirde leddi ni humani de haybugol sukabe gonde bamako noddi sarabe watande hakkilo sanne e sukabe dido wattuji yambereji hore jo gollirde yusuf bago yo holti wiide hinniki ko warata kabaruji sappo e le ndedo hitande bangal réseaux sociaux ngaji di
temps en temps
sate sukabe ana majja le ngendi siga suga soni hono dum wadi so be ngitaama be ngaddete studio police ga en nami naba dum to sukabe resete hay min dartan sara makko so sara makko ngitaama dum min ngadan curoje mo wirfitoyo to mabbe
ala maison
majugol sukabe wona tan le ngalure bamako to sikasu ton dun kabar mudun matama gollire region moni rewbe sukabe ngone ton limti ko waratan noga sukabe majjube e lende do hitane holti gollidide policeabe nokku o kedana usman dambili horejo moni do kabar sukabe gollire ngone sikasu
en appel aux parents
meden darda sarabe ngadna sukabe hakkille e timmode hitane ngonden meden andi du e wakkati konje ngonden dun ne anandarda be tinno sukabe sanne jatude to suko yaata fu wadande mo hakkille le ngallu gonden homo fu no wurdata ndarata inne abba fu yalta homo fu wadna hore mun hakkille
to mama aussi
ko bur hewde majjugol sukabe wakati jun o do réseaux sociaux ngaji buru yede dina gollude ko monide kabar mudu docteur Moussa Toufar Touré woni hore jo tribunal sukabe bamako holti wiide foy goto yitnaama kabar majjugol sukabe kano holti wiide jukmoji nasarta ali sarayaji leedindi fawde kala inbe dido bonanda
pour l'enlèvement
kabaru ciutal yimbe so nimin yewi article temedid e chapande nayobo code penal neddo funanga do di golleji ana wawi jukurede duubi joy fa yottade e duubi nogay jomun ana wawi uddere fa alla bada na du jomun natta e leedindi abada salandi kam lamun ko be ngon darnde mawdo e di golleji ka ana hani ko sara bedu ngadna sukabe hakkille
au niveau de famille
gollede humanide haybugol sukabe na nodda sarabe be drade e darde mabbe sarabe dun noddi lamkobe haybude sukabe yalla e be hisa e fortiji ciutali e ko nande mudu to no timta yeto meden sukabe magazine tous les enfants yo ngi yontre waro